Zigira para pam pam pam. Dona na chibude.
Ionizer.
Oh yeah. Splatinum. Napenda koni kikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi na tekenya tekenya na kufanya ulewe.
Oh, you must say chocolate monster. So I contemplate on that. And baby better ride for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. Call you king, put your crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river Nile.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni, usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele. Ana wanao. You ever leave me so alone or disappoint me with this basic hole? You make my mind go loco loco. Usawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Zile chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Asa baby mbushomile kitu amekupa mama. Embuchutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele.
Bini komeshe katika 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 dona katika oh baby katika
and you hold on to me
katika.